Gorere mama.
Mama ko photo ko. Start again.
Plan.
DY14.
Yambani.
Karuru wakana nyina wake. Ndipo wati wana nyina wake. Ndipo ukawa gule, anyina wake wasia pa nyumba. Sonu kwa wagule. Wakate julire ma.